simba maoka ni matia za nemu maru ari ni bei ya nubasi raidu na kafulu raidi ni dini kia valali rai Sumi fana pana, sarai vati raiena. Iza utu kina, yana tu kikyu.
You're listening to ICANN. The International Children's Arts Network is made possible by Hoffman Academy. Online piano lessons for kids. Learn more at hoffmanacademy.com.